Antoine, Antoine, aux ânes coyants.
Sesama,
Amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungelaziginqe. Namhlanje silo Future Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesaba abantwana. Bathi bayesaba izilwane. Saphelimpisi, saphelaza. Iqembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane akaphela after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho besifunda khona. Iwhite umfolosi leyi liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhesi. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abazidinga empilweni, ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngama
Iqembu
leli lasungulwa ngumbalisi uNcube esikolo seNgwana ePlumtree. Emva kokubona uFuture labanye bakhe bedliwe kumdlalo wenguqu, basebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka nga
buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona Godini endaweni yaseSgodini. Ngizoba namalunga abuya eLupane kunosilinganiso Ndlovu onguyobuya eSgodini. Ngizoba noLucky Moyo obuya ePlumtree noSam Tshelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree. Ngino Emmanuel Mabaye Ndlovu obuya ePlumtree. Ngizoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree. Inejaha elithiwa ngumloyisi wampofu nayo obuya ePlumtree. Bese ngiba nolu nababuya eLupane ababili uEzekiel Mafohla Ncube noMusa wenkosi Chasokela Maseko.
Juliet Nikochias.
Juliet Nikochias.
How nice.
How nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlali la ucula liqembu lesicathamiya elidumileyo eleLady Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Nikochias.
Juliet Nikochias.
How nice.
How nice.
You are.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikucelebrate impilo yakhe, ngoba kithi uwenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu ele ku Facebook kulapho es active khona kakhulu.
I love you my sister, remember me. I love you my...
Unga secha amavevane akaphela uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho. Noma sizaba ne tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne show, sifaka khona lapho ku Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello ladies and gentlemen.
Umculo wesicathamiya abanye bawubiza ngokuthi yimbube. Yomdumo olophawu lesizwe samaNdebele.
Ladies and gentlemen, hello all of you.
Kuba kuhle amaqembu afana lamavevane baqhubele phambili besiphekela wona. Besilabo namhla kuhlelo Hoza. Hoza Friday. Bemelwe ngoFuture Ndebele. Bela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Hello ladies and gentlemen. Hello all of you.
Hello brothers and sisters. Hello ladies and gentlemen. Hello all of you. Today we say to you, hello, hello. Today we say to you, hello, hello.
Sanbonani ukuthi nabosi, sanbonani sintombi namacha, sanbonani nonke bo,
sanbonani ukuthi nabosi, sanbonani sintombi namacha, sanbonani nonke bo,
lepeko
namdanya sitigini, hello hello namdanya sitigini, sanbonani.
nani. Why to follow you are the future.
Why to follow
hello, Lema.
You are the future. Why to follow
hello, Lema.
You are the future.
Why to follow you are the future.
Why to follow
hello, Lema.
You are the future. Why to follow you are the future.
Our music
address general human concerns,
oh.
Family, love, God, and peace.
Our
music address general human concerns,
oh.
Family,
name it.
Love, God, and peace.
Shosholoza,
shosholoza, kulezuntaba, stimela, spumezima.
Shosholoza,
shosholoza, kulezuntaba, stimela, spumezima.
Shosholoza,
shosholoza, kulezuntaba, stimela.
When we are alala ho ho alala ho alala alala
alala ho ho alala ho
alala alala
alala ho
sho sho
alala ho
alala alala ma
ho ho alala ho
alala alala ma
yona
ke ho
ho alala ho
alala ngabafana
ma ngabafana
ho
ho alala ho
ho ho ho ho
alala ho alala ho ho ho
acha
alala ho ho alala ho 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 alala ho ho alala ho
alala alala
alala ho
alala
alala ho
alala alala
alala ho
yelo juma jenge zulu alala alala
alala ho ho alala ho
ashona ashona
alala ho
ashona
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 alala ho
ashona ashona
ashona
alala ho alala alala
alala ho ho alala ho
alala alala
alala ho ho alala ho
hello brothers and sisters, hello ladies and gentlemen, hello all of you,
hello brothers and sisters,
hello ladies and gentlemen,
hello all of you. Today we say to you, hello, hello. Today we say to you,